Where's your bunny?
Shabani Madove, Kaena Kumfera Imwana, Imwana Enewe Kadoda, Mbaka Wazewa Menuna.
Nasemana Wewe, Where's your bunny?
Nasemana Wewe, Where's your bunny? Shabani kapande shamizuka, yupo kati analuka. Watu wengi wamejaa, mara ghafla uwe kavuka. Watu wakabaki kucheka, Shabani kazoeleka. Vituko mpaka viweza, watu wote wakabaki kucheka. Twende!
We Shabani.
Nasema na wewe, We Shabani. Awe Shabani Madode, kaenda kumfela imwana, imwana enyewe kadoda, mbaka wazee wamenona.
Shabani mtoto wangini, ukiwa naye kwa makini. Shabani ana uchizi, yani mixa ukatuni. We kwanza kwenye dundo anacheza Charlie Champlin.
Umemona Charlie Champlin. Itwende mbaka chini tena Charlie Champlin. Itwende mbaka chini tena.
Mameni wape
tena.
Mameni wape.
Wape tena.
Nairigoma na paisha toto wa championi Soza. Nairigoma na paisha toto wa ila Kisancho. Nairigoma na paisha toto wa Salenti Boy. Nairigoma na paisha mpaka wa Bongo Weze. Ada kubali sana masera smartik. Adiko na mwanangu mido Montana gang. Awe wakumutaga balesa. We ye daddy. We meneja dashoni. Waishima.
Kibenya baba Nadia supplier.